Yeah. Whoa, Saba. One, two, one, two, one, one, one. Rest kama mtu ajab sana kujua kuchana na kuandika sana kusuzi shida na lana. Mapenzi na njama za kunipoteza zilizofeli kimama. Ajab sana umziki mina udai na leo naokopesha tena na sijachukua chenja jana. Kama ujui you of five piga kimya mtoto wa mama. Tuko conscious paka basi tunajisifu tu kwa vina. We mwepesi utupi wasi limebaki tu jina. Street haters, snitch and strippers, wanabua zote niwaingie kama virus. Wanavuja kote vesi zangu ndio pampers. Yeah. Wanapo ncheki mi sipo na najua mkali mwili mdogo kacharito. Na volei low kama sipo, nipo na wanangu bro Saba, sup my people.
Na jesi ni wajabu sana mimi kujua kujana na kufanya ona na wasumbua. Oh yeah, mimi bado nipo.
Bro Saba, sup my people.
Oh yeah, na mziki uko.
Yini hip.
Oh yeah, mimi bado nipo.
Bro Saba, sup my people.
Oh yeah, bro Saba nipo.
Yini hip. Papu wai kutoka imanisho jua kufoka.
That's right.
Wai kutoka imanisho jua kufoka. Ni kama kwanza kupanda basi ya kakasiti ya deliver. Kanyia yake kambi ya kajita ya survivor. Halikuwa shikaji wetu kama lips na saliva. Leo amekufua feki kabithaza wa China.
One, two.
Akele weki tina kamtafuna wena.
You kwa you.
So mistake wanaume na wanaowana na badidi ya tamadina. Viongozi wanalumbana na shindu afikiana.
Kwa manufaa
ya wachache wengi tunathirika sa watoto na wanawake. Siasa, ujinga pamoja na wasema ndio. Inatuacha njia panda kama pesa. Mapenzi pamoja na mafanikio. Inavyotenga washikaji waonane kumbe sio life. Ni kama gari inategemea unavyoendesha still. Tuko safari na wengine wamerudishwa line. Ungefahamu kama jua usingenyesha mina. Bochana niko faster mwana zaidi. Street runner you can test me.
Yes,
I'm the last one left. Stay focused.
And this ni wajabu sana mimi kujua kujana na kufanya ona na wasumbua. Oh yeah, mimi bado nipo.
Bro Saba, sup my people.
Oh yeah, na mziki uko.
Yini hip.
Oh yeah, mimi bado nipo.
Bro Saba, sup my people.
Oh yeah, Bro Saba nipo.
Yini hip.
Bado nipo kwa kiapo nipo. Kwa mana na pia ila sipo atakapo mora. Roho yangu kuitoa.
Mini suspect wa hii revolution. Sophie yenu market. There's no competition. I'm scheming the profit. Kama muamadi so alizangu sentence. Vina mna feel guilty. Rest in peace. Pack habibig. Hini hip hop homie. Fresh proceed. Mr. DJ stop and drop some liquor. Kwa guru we experience. The best teacher.
Na jesi ni wajabu sana mimi kujua kujana na kufanya ona na wasumbua. Oh yeah, mimi bado nipo.
Bro Saba, sup my people.
Oh yeah, na mziki uko.
Yini hip.
Oh yeah, mimi bado nipo.
Bro Saba, sup my people.
Oh yeah, Bro Saba nipo.
Yini hip hop.
Yeah, yeah. Amba Zapaka Bro Saba.